Matira kaiye
Iwan wala masala kadieri
Nikech pache mange Toke matira kaiye
Hekalo gebende Baporo chunyugi Umakoni kukajo ya hugi Mokwa jolengi Doge gikete leo ni ya edano Niluwa yomane Abiro chepo gigo mkini Angata kinde mani yuagi Onge dano Todonge chira kare numaki
Nikesh kimani hero Iweyo dika ye
Wala musana gadieri
Nikesh kweche mange Tokelo chira kaye
Wala musana gadieri
Nikesh kweche mange Tokelo chira kaye
Kekaluge dinde Maporo chunyugi Umba koni kukajo ya hugi Mokwa jolengi Donge gikete leo ni ya edano Niluwa yomane Abiro cheko gigo mkini Angata kinde mani yuagi Onge dano Todonge chira kare numaki
Nikesh kimani hero Iweyo dika ye
Wala musana gadieri
Nikesh kweche mange Tokelo chira kaye
Wala musana gadieri
Nikesh kweche mange Tokelo chira kaye.